IOB, the Dory Styles, Farasi, Iringa boy, Iringa boy, Iringa. What's up, right? New King Oja, Mimi King Otter, Kipito wanna Porter, non-stop joining me, grinding, watching me, never quit till I make life sweet, how tech, re-step from Piga, Niki Piga wanna car, fake M, nigga wanna kunja bana da, wabobu wanna vuja, ndo wana peta kwa mta, kama tulivyo wakuja, tuna make hapa da, media zimejenga team ski, wapi sajiliwe, kipaji kwa mama yako, fanyo kiki ukimpiliwe, watu wana jari, champi, storm cookie kwa nguruwe, though, haijaandi kwa mtambilele, alaniwe, speak truth, wena boost, ndo, kitu nichopewa haikuhusu itusufu level don't dare. Watu wana ulizana who the hell is this, nikifanya na wakuna hata bila ya kudisna. Watch me ground now, watch me moving now, watch me do my thing, anything you wanna tease, let me say this, toto wana penda this, picha cray cray, penzi na ushoshen, baba nipo booth now, bada hapa bedroom, mama zoki mpeti pet, bada msoto noti don, nakula na chotaka cause, nishaz meki, nisho piga picha post, mshenzi feki, nadunda kwa mta man, kudada day. Wakati gero dakian utamaniki 1-2, 1-2 nyatu, nyantu, kichwani mbu hamna kitu, dada du, sketu du
talking a sliver, unawaza dudu.
Life fast, life is short, so chagua kimoja, play hard or not, kupiga ma, bata kuenjoy na kupari, au uwe kama pasto, pige goat, kira point. My favorite rappers, gonna be sahiso, acha sigizane, wazame nibuke mi, nafundisha namna gani kwa ikazi, nipoke busy, nikumake to my door, seko na kusizi, alafu easy. Trigger on my finger now, what you can do now? Trigger to my goti, cause hata pesa huna. Mateka na kufanya, ukizingua na kukuna. Think you unaona mchoro, jinsi kitu kimefuna. Kila watu na ubesi, bongo kubonga ndo kwanza. Ukibana puwa, simteka na legeza. Hadikoa na zingua, wezi uza, endelea kubweteka, huto kama tia fedha. God bless my eno, ndo anafanya niwe hivi ya. Still talking kwamba simkali, nina sis, yes. Nime mute na jifanya simski, cause even his best, hata robo nifiki. What if I fall? Kama eleti do, unikuti na diko, unikuti na bisho. Kama tu nipo nipo, ila ona zangu show, ila ona zangu show. Kuna siku ntakwa so.
Ila mtu achotani, tuzungumze wanangu. Vipaji vipo mtaani, tusisogeze ukungu.
If can't push, push, tukukumbuke kwa game. Sio mpaka ufariki, jamali kwa wa muhimu, eh. The best, best, best for what? Piga kazi mwana, mfanya acha wak. Don't fake it, just keep it real. Shala to my homie, Dr. Dre. Nothing gonna change it if you trust in God. I pray and I walk me with God of rap. Now for love, show me to my real fan. Every day I wanna pray the man, big man, who created everything, everything. Daddy and the living one. Ila mawaki siku hizi ndo wengi bu. Wanakunja takikona unakwenda juu. Bitches, bitches.